Keep on celebrating 20 years now. Do my best and baby, oh my dear, we will be a panda.
Jibu rejinja ya janga chilabo. Kununula misomo kujitja kuziru. 20 years of Jibra on the road. Manjiga chiteza ala tukulike. Ebyo uwangwa nenunu. Umutali kusosola muwawanga na madin. Quality education strategy kumanyi. Number one school atuvuganya yani. Yo boso gabula ire, jinja progressive tafire kubika ire. Base ganga walweta na barwa ire, buti budulisi wetu wakubika ire. Yo boso gabula ire, jinja progressive tafire kubika ire. Base ganga walweta na barwa ire, buti budulisi wetu wakubika ire. Mama kulika, jinja progressive academy kwa kulika. Nyaka bili chiba de chiroto, kati kujulisi kusesa mchoto. Mama kulika, jinja progressive academy vyo kulika. Nyaka bili chiba de chiroto, kati kujulisi kusesa mchoto. Katetu wa kujulisi, tufulu mia strategy ya quality. Mbebe ninyo motali na busoso zene. Security ku maximum tight. Mbaba za deto wa suliri. Ufakuwa na wona beba kuwa de. Na basome seno teba tude. Basome sabulu nga tena mbote. Emoto zivuke. Tusanyuke tuja kusemeze la tukube. Esome la matendo jebora likule. Manjiga chiteza la tukulike. Heyo limo za debambi. Haji chiteza la manjiga kurani. Mbisa zomba ntawana zetu jize. Tukusabili la moka makukabilide. Heyo limo za debambi. Haji chiteza la manjiga kurani. Mbisa zomba ntawana zetu jize. Tukusabili la moka makukabilide. Mama kulika. Jinja progressive academy vyo kulika. Nyaka bili chiba de chiroto. Kati kujulisi kusesa mchoto. Mama kulika. Jinja progressive academy vyo kulika. Nyaka bili chiba de chiroto. Kati kujulisi kusesa mchoto. Ukazi yesu mbelo tuafunye ne new branch. Lakeside masese secondary in touch. Manjiga mukama jibra ye main branch. Nabasome sanga kwani tickle in touch. Ebenda mpula tulina Scania. Brand new kanamba tuchila na halia. Ebe miza nyo level kwa international. Quality sports travel de bulukulu. Mbaba za neto basulili de. Fakuwa na wuna beba kuwa de. Nabasome senyo teba tude. Basome sabulu nja tena mubu. Heyo busu gabula ire. Jinja progressive tafide kubika ire. Pase ganga wadweta na barwa ire. Buti budulisi wetu wakubika ire. Mama kulika. Jinja progressive academy vyo kulika. Nyaka bili chiba de chiroto. Kati kujulisi kusesa mchoto. Mama kulika. Jinja progressive academy vyo kulika. Nyaka bili chiba de chiroto. Kati kujulisi kusesa mchoto. Katetu wa bujulizi. Tufulu mia strategy ya quality. Mbebe dinyo motali na busoso zene. Security ku maximum tight.